Kionjo hiki kinaitwa kwako kwa hisani ya mkito.com. Mkito.com.
Baby baby Joe, wahewa na matajiri.
Oe kutanya
umone Musa, hamisi na kayombo. Ringa ringa dina mama, yee dina mama. Ringa ringa dina mama, yee dina mama. Minawe together forever, tuzae watoto mwa kipenda. Minawe together forever, tuzae watoto mwa kipenda. Ringa ringa dina mama, yee dina mama. Ringa ringa dina mama, yee. Edina weni wimbo, edina wangu wa mifano, edina mwanamke umbo, edina unanirusha garo, edina mama, edina mini mesalenda, nataka kuwa na wewe together forever na nitakupenda. Oh edina nakupenda edina mama, oh edina nikupeleke kwa baba, ukale dona na ucheze ngoma. Ucheze rumba, rumba sangura awe rumba, rumba sangura ucheze rumba, rumba sangura awe rumba, rumba sangura ucheze rumba, rumba sangura awe rumba, rumba sangura ucheze rumba, rumba sangura awe rumba. Ringa ringa dina mama, yeah, dina mama. Ringa ringa dina mama, yeah, dina mama. Mina we together forever, tuzae watoto mwa kipenda. Mina we together forever, tuzae watoto mwa kipenda.
Baby ni gari na nyumba.
Oh baby love you. Baby nini unapenda?
Oh yeah.
Kuhusu zawadi yako. Baby ni gari na nyumba. We ni dawa, we ni window, me ni winda. Mimi nyuki, we ni kawa. Kama ni wimbo ni tumaringa. Na ingia please where I kunanya. Na kukofa na yo. Aye. Naona kama karama. Aye. Mwe wangu unasema. Oh edina, na kupenda edina mama.
Records.